gentleman. Mm-hmm. She a beautiful woman. Hey. An African woman. Hey. She a beautiful woman. Oh, oh, yeah, shake it, wait to wait. Kikwetu kwetu, onyeshe kikwetu kwetu, kikwetu kwetu, basi twende. I've never seen a woman like an African galio, galio. I see she cooks, she cleans, she making money. Hey, yeah. She got a love in abundance, tamka mananasi. So strong kama mama Mandela. Ana sauti na mtu anyoka mpangoni. Tena ni fundi pale chumbani. Ana mache na ita kama jioni. Oh, 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 yeah. Dele gentleman. Mm-hmm. She a beautiful woman. Hey. An African woman. Hey. She a beautiful woman. Onyeshe kikwetu kwetu, kikwetu kwetu. Onyeshe kikwetu kwetu, kikwetu kwetu. Basi twende. Jamaica and got baby, Babolit dance with me, Gaga dance.